Kei aku rangatira, tēnā nō rā koutou katoa. Scotty Morrison, tēnei me ngā tai pitupito kōrero o te haora nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. He whai ake nei e te iwi, kua tau atu te minita I ngā take aorere a Winston Peters ki Tonga ki te kōrero ki ngā rangatira o tērā whenua. Nā hei tā rāhui papa te māngai mō ki ngi tūheitia ki Waitangi I tēnei tau, me mātua taki e te kāwanatanga nei, te mana o te whakaputanga me te mana o te tiriti o Waitangi. Te tūnoa ke rā e te iwi ki ngā hā kinikina e whai ake nei. Ka tahi anō ia ka wehe I Waitangi, ā, kua tīmata tonu atu tā te minita I ngā take aorere tā Winston Peters, huri haere I ngā mautere o te moana nui a Kiwa. Kua te minita I ngā take hauora a Shane Reti ki tōna taha. Mautere tuatahi mō rāua ko Tonga, ā, I tūtaki rāua ki te premia taupua o Tonga inanahi. Kua te iho matua o ngā kaupapa kōrero ko ngā take tōranga pū, me te whakaekenga mai o ngā hiahia o Haina me Amerika ki runga I ngā mautere o te monanui ākiwa pērā I a Tonga, me ki te whakaekenga mai o te ringa kaha o ērā whenua nui e rua ki runga I te monanui ākiwa katoa. I tai atu tō tātou kīngi a kīngi tūheitia ki Waitangi I ngā rānei, arā I whakarerea ngā kaupapa I tanui ngā te wāka atu ki te marae o tūranga waiwai. Kia tai a tīnana ia ki Waitangi ki te whakakanohi I te kaupapa I karangahia e ia ko te kotahitanga o te Māori. Anā ko rā hui papa tōna māngai ki mui te aroaro o te whare rūnanga, hei tā rā hui papa he mea nui kia tiaki tēnei kā wanatanga I te whakaputanga me te tiriti o Waitangi.
Ko tau a kupu anō mai o ngā rua wāhia ki rātana ki Waitangi, manaaki tia te whakaputanga me te tiriti o Waitangi, hei tū ā papa mō tātou mō tēnei whenua. Māori mai, Pākehā mai, Hapori mai, ko ia tēnei ko te tū ā papa e tū manako tianei, ko ngā kupu I roto I te whakaputanga, ko ngā kupu I roto I te tiriti.
Ko Peter Tipene te heamana o te tarahiti o Waitangi, te rōpū e whakahaere ana I ngā kaupapa ki Waitangi ia te tau, ia te tau. Hei tāna ko te ara whakamua mō te tiriti o Waitangi o tira mō Aotearoa, ko te mana ōrite o tira ko tēnaho a te Māori me te Pākehā, ngā hoa tiriti, rai ki te rai.
E marama tu ana I te hainatanga o te tiriti o Waitangi, ko te kāwanatanga, me te rangatiratanga, me kōrero, me noho, me whakatau, me pēhea tātou e anga whakamuai. Kaua e tukuna waiho mā ngā uri kei te heke tonu mai, mā rātou e whakatau, me whakatau hia iae nena tonu, me kōrero. Me kōrero, me whakatau. E mohi ana hei te āhuatanga o ngā kōrero ka haere ki runga I ngā marae. Kia kaua e waiho mā te pōti, te kaupapa e whakatau.
Tokomaha ngā tāngata I tai atu ki te tēneti tino rangatiratanga I Waitangi I ngā rānei ki te whakarongo ki ngā kōrero a ngā kai kōrero I noho rā ki te pai kōrero oroto I tau e tēneti ko Eru Kapa Kīngi tētahi o ngā māngai I te pai kōrero kia tahuri ake tātou.
He nui ngā wāhanga ki roto ki tēnei hailenga kōkiritanga he kamutu ko tētahi wāhanga ki ngā Pākehā. Tētahi wāhanga ki a tāua ki te Māori. Ko tāku e aro nui nei ko te wāhanga ki te iwi Māori me taku leanga. Ngā leanga hou te pihi ake nei, te whāngai ake I te whakapono ki te rā, ki te kōrero ki hai ngā tūpuna I tuku I te mana ki awai. Nā e I tonu nei ki roto ki a tāua, e rangi ko hangaroa e moiana. No reira ko tāku e whai nei, mā roto I te tuku I ngā meka, I ngā kōrero pono.
Hei whakatepe ake e te iwi, he kaitia ki taiao, he māngai mō te kāhui o rangatira a iwi, kei te haria ngā umanga nui e fitu o te motu ki te kōti, e Mike Smith, he whakaparuparu I te taiao, te take o tana kawe ake I a rātou ki reira. E toru ana whakapai kei te kōkirihia e ia, tuatahi e whakapōrearea ana aua umanga I te hapori, tuarua kāre aua umanga I te aro ki te oranga, tua toru kei te tūkino aua umanga I te taiao. Hoi nō re tewe e whai ake nei ko ngā hā kinikina. Ki te whutupōro e tīwi me te ha kua waitohu o waikanaitanga te kapa rangatira manawa me te kapa Mie Women's Rugby Club Pearls i Hapani e pakari tonu ai te whanaungatanga i Wainganui te rohe o Waikato o tira te karapu o ngā rangatira me te whutupōro ki roto o Hapani. Hei tā ngā taha e rua. Ka whai hua nui rāua tahi i tēnei waikanaitanga o tira e te whakapakaritanga o te whanaungatanga i Wainganui i a rāua tahi. Hurira wāke ki te kriketi e tīwi me te ha, kua toa te kapa pōtai pango ki a Āwhirika ki te Tonga i roto i te whakamātautau tuatahi i tū ki roto o Mauao i roto i ngā rā e rima nei. Ana i eke panuku te kapa pōtai pango i runga no hoki i te toa me te māia o te kaia pa hohorora ara o Kyle Jamieson. Nō re re tīwi, koe rā ngā tai a pito pito kōrero hā kinakina o te wā, kia ora tātou.
Nā nō re re te motu. Wāte, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.